bunga chula kanje nekwe nekhalu mntanami uthi uyahlungeza umntanami lenzi awubuya mntanami awubuya
angithi mntanami wayikhethela vele mntanami wayikomela ubuhle bububi owapho umkhonyana
Mabunga vyalu tule vene kalu mtanami Utu ya tlunyezu mtanami lebzi Aubuya mtanami, aubuya
Kaniti mtanami waiketela Wena mtanami waikomela Kumuche mbubi wa kumpenyana
Uyakhala umntana,
awumntana
mara, uyamntana
asimposha.